na Baba Yaga kwenye hii
hey. Toto za machis kama tia wakinyea kambi kanyagia soda na togwa no bia ni woga na mbegu ili kuwe na mwagia Bapa ona watalia samaka toka Tanzania na nacha kachangiwa kwa hiyo basata na nyinyi mtafungiwa na nalina babamba dude nyasubi paka ndandanda kuche Maradona ama Pepe utapata mashuzi umetaka gandege du dude la wanangu geto butimba segerea mpaka keko oya wanangu tukutane central wafungwa ametoka kucheza yani kazi kazi
ili kumba nitambe ila maneno kanika hombe yani chuma jile chuma niteche mbwa kalamba yu inongea yani tumewaka moto 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 vito mimepata moto 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 moto
hey stop jogo kashundo kuwika ni puturu mkuyati ama ninduru mangati kwelwa bongo na chekesha na kuja na miko tusungee maisha Nati kisa mpaka manzese kwa raisi
Kisese
Goma ya moto
Ipose
Kati mtu kati watu kati
Paka kuche
Na nalina babamba dude Nyasubi paka ndandanda kuche Maradona ama Pepe utapata mashuzi umetaka ganjege Du, dude la wanangu geto Butimba segerea mpaka keko Oya, wanangu tukutane central Wafungwa metoka kucheza yani kazi kazi
Kasi kumba nikambe Ila maneno kanita ongea Yani chuma jia chuma ni cheche Mbwa kalamba ya winongea Yani tumewaka moto Moto, 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 moto Vito mimepata moto Moto, 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 moto
Ni nani ataki
Yes
Cheta kidogo, cheta kidogo Simbuse mwenzio
Nyasubi ndana mbanyu bebe
Cheta kwa step, simbuse mwenzio
We on top Do, dude la wanangu geto Simba segerea mpaka keko Oya, wanangu tukutane central Wafungwa mitoka kucheza yani katika
Yani tumewaka moto Moto, 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 moto Vicho vimepata moto Moto, 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 moto
Acha ili gomari tambe